incwadi kumaHebheru sahluko 12. Ngalokho ke nathi lokhu sinefe elingaka la ufakazi lisaqile, masilahle konke okusindayo nesono esithandela kangaka kithi, sigijime ngokubekezela kulokhu kuncintisana esikumiseleyo. Sibhekile kuJesu, umqalisi nomphelisi wokukholwa kwethu, owathi esikhundleni sentokozo ayibekelweyo wathwala isiphambano engalinaki ihlazo, wahlangosa okunene sesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu. Yebo, mqondeni yena owakhuthazela ephikwa kangaka yizoni ukuze ningakhathali niphele amandla emphefumulweni yenu. Aningamelani nezonilwa kuze kube segazini. Senikhohlwe umyalo okhuluma kinina njengakubantwana ukuthi, ndodana yami, ungadeleli ukulaya kwenkosi uphele amandla nxa usolwa yiyo. Ngoba inkosi yamlaya emthandayo, ishayileyo naleyo ndodana eyamukelayo. Bekezelani ekulayweni, uNkulunkulu uyaniphathisa kwabantwana ngokuba yiphi indodana engalaywa nguyise na. Kepha uma ningalaywa bathe bonke benziwa bahlanganyeli kukho, khona ke ningabe sihlahla nisiwo amadodana. Futhi ke sasinawo baba bethu benyama abasilayayo, sabazisa pho asikuthobela uyise womoya kakhulu kunalokho siphile na. Ngokuba bona kambe basilaya izinsukwana njengokubona kwabo, kepha yena kube insizakalo sesithole ukuhlanganyela ubungcwele bakhe. Ukulaya konke kwamanje kungathi akusikho kwentokozo, kepha ngokusizi, kodwa ngasemuva kuya kubathelela isithelo esihle sokulunga labo abahlakahliswe yikho. Ngakho-ke, qinisani izandla ezibuthakathaka namadolo axegayo, nenze izinyawo zenu izindlela eziqondileyo kuba okuqhugayo kungaphinyazeki, kepha kunalokho kuphulukiswe. Zamelani ukuthula nabo bonke kanye nokungcweliswa ongenakho angeyibone inkosi. Niqaphelisise ungabikho osilelayo emseni kaNkulunkulu, funa kumile impande yimbe babayo inicobise kungcolisa abaningi yiyo. Kungabikho isifebe noma odumaza njengo-Isawu owathengisa ubuzibulo bakhe ngesidlo sinye nje. Ngokuba niyazi ukuthi noba ngasemuva ethanda ukudla ifa lesibusiso waliwa, ngokuba akalitholanga ithuba lokuphenduka noma ekufunisisa ngezinyembezi. Ngoba nizanga entabeni ephathekayo nesha umlilo, nasekufiphaleni, nasemnyameni, nasesivunguvungwini, nasekukhaleni kwecilongo, nasekuzwakaleni kwamazwi abathe ukukuzwa bancenga ukuba bakungabe kusakhulunywa izwi kubo, ngokuba babengenakukuthwala lokho abayala ngakho kokuthi ngisho nesilwane uma sithinta intaba siyakukhandwa ngamatshe. Yebo, umbono wesabeka kangaka waze wathi uMose, nginovalo olukhulu ngiyathuthumela. Kodwa nize entabeni yaseSiyoni, nasemzini kaNkulunkulu ophilayo, iJerusalema lasezulwini, nasezigidigidini zezingelosi, nasebandleni lamazibo abhaliwe ezulwini, nakuNkulunkulu umahlulelo wabo bonke, nakuyo imiboya yabalungileyo abaphelisisiweyo, nakuJesu umlamulelo wesivumelwano esisha, nasegazini lokufafaza elikhuluma okukhulu kunelika-Abela. Bhekani, ingamali okhulumayo, ngoba uma bengaphunyukanga labo abemala lowo abaxwayisa emhlabeni, kakhulu asikuphunyuka thina esimfulathelayo oxwayisa esezulwini. Ozwi lakhe linyangazisa umhlaba ngeso sikhathi, kepha manje uthembisile wathi usezokuba kanye ngizamazamise kungabi ngumhlaba wodwa kepha nezulu futhi. Lokho kokuthi kusezokuba kanye kutshengisa ukuguqula kwezinto ezinyakaziswa njengokuba zenziwe ukuze lezo ezinyakaziswayo zime. Ngakho-ke lokhu samukeliswa umbuso ongenakuzanyazanyiswa, masibonge ngesingamkhonza ngakho uNkulunkulu ngokumthokozisa nangokumhlonipha nangokuthuthumela. Ngoba uNkulunkulu wethu ungumlilo oqothulayo.